Kuna fununu fununu kadha zimenifikia, ndo nasikia ati kuna vitu fulani tunagombania. Menita nimeitikia juu papa shawatishia, na huyo mama nawaambia mwacheni mtawajibia, mpeni tishu akilia, ongeze sidiria, maana kama nanyonyesha potimi ashapapitia. Tuko na historia alafu wenda dangu pia, na mimi kweli nitakwambia siogopi kinichukia hisi kiki. Kweli ngoma za kufika boda na zipiti, linyanganywa title leta hiyo kiti, tunabishana vipi leta nume staki binti, nenda kajipodoe weni hapa na usodoki na mistari anaweza kopi, mwambia kuje na dola maana zenu sio noti. Yuko wapi young lunya anazeka na nasunya, kama nanyonya chooni mwacheni amalize kunya. Kama sikaliba sina nika si mimi hapa, liwauliza swali mnashindwa mtajibu nini? Sasa sindwa togopangia tujifichi kwa kichaka. Oh you can learn a thing, si kwenu mkona darasa, mlipewa Samia mkakosa suluhu, so tumewakalia watoto wa uhuru, naweza wapaidia mwifikishe kwa ikulu, but kwanza na washuku ni hulipa ushuru. Taka usitake singe tuko in charge, nyomana mara kwa mara tuna keep in touch. Lafu sijali if you guys lost touch, kwenye game mepotea and I did research. Sijui ni kuzembea au tumewalemea, nasaki nionekanen kama mina waonea. Nasikiza diss zenu alafu nazikompea, nashindwa ni msanii mgani wa huku kwetu nitawapea. Kaveve kazoze uyo ni fire, compare tuizo ngoma zenu ni uimba za kwaya, wakadinali ndo watu mna require. Kubishana na wasanii wa kongwe wame retire, yuko wapi rapture, attention na capture. Mziki safari kama gari lipata pancha, PDQ nowhere to be seen, in the queue tuko na queue, sisi kama mafans na tuko feel. Bill Nas ashapoteza nafasi, anatupa mbao jua kitu imekulishwa na Nas. Iyo ugonjwa tunatibu very fast, and I can promise you that I'm a better night Nas. Bongo lala kama kawa kumejaza tuma chawa, mwambieni level baba tukutane mkahawa, vutieni kontawa juu kuna dose na gawa, kaye ndo champion basi haikai sawa.
Fresh out from Niger Remix.com.